Ola yene lai izubulwa etai lozang kwavi take mirikino tang amorang nang baba langiti shumara just nyarenga naino jelo renga sishimino joyo grazenda na baiki yes my son I bless you.
Ponyoks bado jibwa sipotei hey. Kamwe silali njaji hapo kula nta delay hey. Metikas bila was jaro everyday mili cash ndona dish bato spendelei high hater bado balida bado tunapenda my gang gang ni shida zamida kama kawaida still represented the OGs makida hatuchezi tunafanya ibada na tukizipata na zingine sadaka na tukikosa tunarudi kwa raba na ni kushukuru akuna gachadawa ma ukipata ukikosa still count your bless cause he still less so sa aizito sa ananikosha ato kikosea anafuta makosa
iyo shaka umo enga ibazina iyo shaka
na masela nataka ni wache huru kutoka jela usije kuwa unachotaka kisa hela akuwa wewe we. Cause where's kuwa me cause me ndo me na siyo wewe blessed to jah niko na marifa nafanya nachotaka si kutaka sifa na focus kwenye pepa game deal select I'm nice try don't stop big up to all your haters this is how we roll peace and love karasta boom bap mami zuka franky lebo kamasta boom boom wanatoboka ka balloon barabara che hamza kanun
iyo shaka umo nga iwasina
mama kasema
iyo shaka umo
Mama kasema. Yeah.